linga 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 baby, linga linga everything go be well. Three days chameleon now we well. Our production put it surrounding. Linga 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 linga, this is everything go now be well. Lord have mercy, have inspiration for me.
Inza bakubira muziki ne mnyomira
million.
Kuba bendera boda tu boda
champion.
Kwanu kwa banji mabita dia
champion.
Dia dia chameleon. Tuna.
Million.
I never worry na si gaduna.
Champion.
Bendela you gotta jimpuba.
Champion.
I'm in the middle, Chinda mwina na basabanga Mikey. Nga banyima ne Mikey. Nga tibampa Mikey. Kumipiri na basabanga zi riding. Nga tibampa riding. Nga balina zi riding. Sijukiro muwale ya ngamba. I'm not answer more vanyuma tresanga. Yes, ne mujuki zabi ya ngamba. Na amba zika kenya kabi ya ngane sambi. La, dogari mugeto never give up.
Never give up.
Avuga boda never give up. Na wali kuchiyo never give up.
Never give up.
One day they gonna be go. Omoso mi asoma kwe never give up. Na wasome somo some kwe never give up. Yenza tako katage ja never give up. Hey. One day they gonna be go. Yenza bakubile mziki ne mnyomira
million.
Kuba bendera boda tu boda
champion.
Kwanu kwa banji mabita dia
champion.
Dia dia chameleon.
Champion.
Pampa nika kwa ne baga tuna
million.
I never worry na siga duna
champion.
Bendera you gotta jempuba
champion.
Laba munange bampita sebe yali omuvubuka weka wempe bampita hero. Wali omudonge ya ngamba anti siri hita muru vera raze nivera zero. Anonya basaja never give up. Now anonya bachara never give up. Hustle going on munange never give up. Now anonya one night stand never give up.
Never give up.
Bogera binje biru makare. Baku napu ya opuso murabe. Ove kumura mwabasunge kare. Never 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 give up.
Kuba
bendera boda tu boda
champion.
Kwanu kwa banji mabita dia
champion.
Dia dia chameleon.
Champion.
Pampa nika kone baga tuna
million.
I never worry na si gaduna
champion.
Bendera you gotta jempuba
champion.
Achani watambulie Joseph Mayanja chameleon. Yule mtoto toka mbali. Wana madhara umengi ya okumbuki zili siku. Tunanya uji bila sukari. Shukurani mola mwe mali jaria. Asanti sana mashabiki nani umbea. Wana itaji maselfi napotembea. Asanti sana mola 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 mwe. Omosome asoma kwe never give up. Na wasome somo some kwe never give up. Yeza tako katage ja never give up. Hey. One day they gonna be go. Yeza bakubile mziki ne mnyomira
million.
Kuba bendera boda tu boda
champion.
Kwanu kwa banji mabita dia
champion.
Dia dia chameleon. Pampa nika kone baga tuna
million.
I never worry na siga duna
champion.
Bendera you gotta jempuba.